me baby boy. I just don't go me, I call you baby girl. You they give me joy. Baby, you they make me go mad. Call me baby boy. I just don't go me, I call you baby girl. Yeah. You they give me joy. Baby, you they make me go mad. Yeah. Peku, peku. Nazuru la peku.
Kama mwehu, mwehu.
Sukuma nilegeze kidogo, wanyuma waonyeshe kisogo. Wakuna umebebeshwa gogo, uko nyuma mambo ya kumoto. Sukuma nilegeze kidogo, wanyuma waonyeshe kisogo. Wakuna umebebeshwa gogo, uko nyuma mambo ya kumoto. Nikuguse kali yo yo, nifunge kome Super Mario yo. Nichole konyeze, chile tubisho. Kupoteze, baby. Acha niteleze, mpaka misho. Unimeze, peku, peku. Nazuru la peku.
Kama mwehu, mwe. Waneta mwe.
Sukuma nilegeze kidogo, wanyuma waonyeshe kisogo. Wakuna umebebeshwa gogo, uko nyuma mambo ya kumoto. Sukuma nilegeze kidogo, wanyuma waonyeshe kisogo. Wakuna umebebeshwa gogo, uko nyuma mambo ya kumoto. Sukuma nilegeze kidogo, wanyuma waonyeshe kisogo. Wakuna umebebeshwa gogo, uko nyuma mambo ya kumoto. Kilegeze kidogo, wanyuma waonyeshe kisogo. Wakuna umebebeshwa gogo, uko nyuma mambo ya kumoto.